Here's another one. Here's another one. Here's another one. Tumejua unga unga mwana tusebenze na sisi ya kikiwaza siyo nameless tu takufia ukinikata utamblesi
kizai zai 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 tutu kizai zai 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 kizai zai 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 tutu kizai zai 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 basi acha iwe uwe 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 chitama kwa iwe uwe 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 uwe
Nasinzia nkikuwaza sio nameless tu Nafikiria ukinikacha utamblesu Hizi drama mambo ya kitoto blanda tu Kwako nimefika mwisho sio kusanda bu Nikitoka studio siku na kuwaga mzito Kuona sura yako ni zaidi ya kushinda biko Nimejishindia diko, nimejishindia jiko Wendo unafanya stress, siende mapumziko
Wezenu nimebanana mtanambiani Wezenu nimebanana mtanambiani Naona mazingzo, mazingzo Mazingzo, mazingzo Naona mazingzo, mazingzo Seleri Seleri Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Basi acha iwe Uwe, 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 uwe Tumate iwe Uwe, 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 uwe
Niki kuona nafsi na tetemeka Kichwa kinaenda kasi na wabaseka Mwendo wa farasi na perekwa Chini ya ulinzi nimetekwa Na kupenda kila mtu anajua Napenda unaposema umenipende mpua Kama sito kwacha uende Sisi ni mapacha tugende Wanasema nimedata mirembe Na kilicho nidatisha zegembe
Aya, napenda unavonipa tamtam Ya, usinune tabasam Aya,
marasata nipetam
Ya,
Wezenu nimebanana mtanambiani Wezenu nimebanana mtanambiani
Naona mazingzo, mazingzo Mazingzo, mazingzo Naona mazingzo, mazingzo Seleri Seleri
Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Kizai zai 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 Tutu kizai zai 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 Basi acha iwe
Mansuri Maria my daughter Masna
Masna Masna
Maisa
Maisa Maisa
Take five now.